say the latest music.
Black swag in the building, 147 number, Kadari.
It's a boy, Chisaman. Knowledge, wisdom, kau fella liku,
It's black as hell. My story to tell.
I show it. Cause it was a science. Kotokwalanga fela waposha kwateni maomi. Nivale baba kuto hile. Hakuna pressure waposha kwateni. Mwazi wa sometimes. Kotokwalanga fela waposha kwateni maomi. Malumeri sani lusika. Hakuna pressure waposha kwateni. Kwa lesi ya maomi ya musize. Wakona kusikia na bruto. Kapungula mkweko. Mwazi firingera fela.
Ati bwanch homies ya weyande bio buba mwandi kakuruwa nikona kuvea ni mavumbu. Washire nikoni maravas famosa na mahaters kuri mwewe munizo nda mulungu wa kudari sen. Yeah, 2026 yeah, ni vatai kona raive one of my crest yeah. Antoku kuni wisa, ntokuwa koparechi ningeva mwandi ni mafisa. Kutokuwa kutarifa, kona luitisa. Vama bifu kwa yamba yamba na apavili kuwaya. Ni vatalo swara ningeva chichi ni kwa kwaya. Nitokuwa kuekeza keni ferela vesi ya useti mnyanya. Kutere kora sai.
When a fox speedy, ni poshe my homies. Basa shake mu 24. Bakatima na mi wana four. Basa nanga kuvea ni ba mungu. Big shout out kuvare my homies. 2026 yani na my enemies. Lulivale kwa 10 hao kima memories. Hanito kuhilila ta music in panga biz. Halivale ni for season bro, I'm sorry. Masidi mwasesi jahani talk with my story. Halulivale kwa 10 yeo seri history. Nitaka kozo wena voice it. Joy for 71st. Voice my zero.
No didi ya livi. Hakuna pressure waposha kwa 10. Mwazi wa sometimes. Kutokwalanga fela waposha kwa 10. Hakuna pressure, waposha kwa temi.
Yeah, wama ize inge mote mwa garage. Just move on, notiza magraji. Wakena first street, waposha kwa ma homies. Kwa utwala kuti ava na mafone, fat distance. Waliza neke muloli, notiza matempa. Boze livuloi, take a farm. Tight inge pen, yefa pampiri. Umase kau fela, aluta kulen. Vibe zone, vibes, aluta veren. Rapotelo vachesh, alula piren. Freedom deep, nibuchola alu havulen.
Black as hell. Kotokwalanga fela waposha kwa teni maomi. Nivale baba kuto hile. Hakuna pressure waposha kwa teni. Mwazi wa sometimes. Kotokwalanga fela waposha kwa teni maomi. Malumeri sani lusika. Hakuna pressure waposha kwa teni. Kwa lesi ya maomi ya musize. Wakona kusikia na bruto. Kapungula mkweku. Mwazi firingera fela.
Fake niggas sport, Sancho Fox 40, Kadari, Chisema na kuwona, Ryan Black faka pola fo, Manager Simi Tena, Elijah Montana, Popo ZM, Body Fem, Black Swag Entertainment, Manager Mr. Mo, Hashtag na kuwona Presidente.
Hashtag
in the pew pew, Avena gang gang, Waivona ka, Waicheka wena.